www.rhradio.com.
DJ Bunduki, watoe nduki. DJ Lighter.
Oyo boys anapenda pum pum, yeah, pum.
Yeah. Nyoka ya shaba.
Ooh, DJ Bunduki.
Ariba diba, ariba diba dam. Hey. Ariba diba.
Lima na bunduki, lima na bunduki.
Ya mna DJ Bunduki anajoki.
Kurugu shukara kasha kurugu kum 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 kum. Kurugu shukara kasha kurugu kum kum kum.
DJ Bunduki.
Yo, we are Segeto Superstar Family.
Download DJ Lighter mixes on www.djlighter.co.ke.
Ni say let na
Nadia.
Yo
Vicky Banda.
Kuru kushukara kasha kuru kukungung. Meni lakoli meni kumika kutu. Meni shikani nesema tumasutu. Karibia chapto na nipige mabutu.
Ni zungushie wendon zungushie wa. Zungushie wendon zungushie wa. Zungushie wendon zungushie wa. Zungushie wendon zungushie wa. Ntakanya na wendon takanya raga. Takanya na wendon takanya raga. Takanya na wendon takanya raga. Takanya na wendon takanya raga.
Chibobo wangu mwodari wangu. Chibobo wangu mwodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutext banda ndolekua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi ata kulikajana. Ata ulize mi siwezi kukukana. Ulinipenda vile tukimanga chapodondo. Wakati sinado nikibishana na kamongo. Tani ukipita na maboy wana dance. Nazidi kuwalenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kurugu shukara kasha kurugu kungungu. Beni lako limeniko mika kutu. Nimenishika nina sema tumasutu. Karibia chapto na nipige mabutu.
Ni zungushie wendon zungushie wa. Zungushie wendon zungushie wa. Zungushie wendon zungushie wa. Zungushie wendon zungushie wa. Ntakanya na wendon takanya raga. Ntakanya na wendon takanya raga. Ntakanya na wendon takanya raga. Ntakanya na wendon takanya raga.
I want your boy with the ghetto loving. It's not the that you say you be wanting. Nita Kenya, nita Kenya. Oh no, I don't need a check. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime chizi with the love, siji wezi. Niko stenji kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kutenda tukichizi. Kukufota fota tuka mambuzi. Vako zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika kwenye kwa wanarara.
Kurugu shukara kasha kurugu kungungu. Beni lako limeniko mika kutu. Limenishika nina sema tumasutu. Karibia chapto na nipige mabutu.
Zungushie wendon zungushie wa. Zungushie wendon zungushie wa. Zungushie wendon zungushie wa. Zungushie wendon zungushie wa.
Ntakanya na wendon takanya raga. Ntakanya na wendon takanya raga. Ntakanya na wendon takanya raga. Ntakanya na wendon takanya raga.
DJ Bunduki, the champion himself.
DJ Lighter, Lighter them.
DJ Lighter, turn you on. Nasi kipe inyama, naki kiga inyama. Waza msupa kaza kunyi aputa inama. Nasa kate inama, sikata imama. Leo kamari mcheza rungu aputa itana goma. Na kukembea kwa kitu, toma. Haina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti.
Yeah, what's up, motherfuckers? Let me talk to you one time. About to take a Jalen Boboy all the way up in the gap. Yo, Magix, stop this
Magix
shit.
Magix anger on the beat.
Chani wa Nasi kipe inyama Na kikita inyama Waza msupa kaza kunyi aputa inama Nasa kata inama Sikata imama Loka mari mcheza rungu aputa itana goma Na kukembea kwa kitu Toma Kaina washa kibiriti Chona Kani fimbo ama mitu Ponya Kani kubwa na ikuliki Koma Na kukembea kwa kitu Toma Kaina washa kibiriti Chona Kani fimbo ama mitu Ponya Kani kubwa na ikuliki
Kichungu
Iko madao
Na minataka
Chodora sasa
Ha!
Nyoka ya shaba
Kadibeti lazima na imada Marathoni lazima atangada Seremala so na ipiga randa Simeni kaza na ikula kwa veranda Nipe head ya nitome make mind Funga mlango sikamu on time Number 7 figure 8 kula 9 Leo ni lazima utakamara 9
Chunga nyoka sana inatisha Kuche na wacha stripes tatu Adidas Hakuna dawa, hakuna kupona Tukujua kitanda, hakuna kuzonga Shikilia po vile mse Anataka, sauti nasikia tu ni ya baka Piga kelele jirani wasikie Nyoka ni ya shabe, baby nyambie
Nasi kipe inyama, na kikita inyama Waza msupa kaza kunyi aputa inama Nasa kata inama, sikata imama Leo kamari mcheza rungu aputa itana goma Na kukembea kwa kitu, toma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama mitu, ponya Kani kubwa na ikuliki, koma Na kukembea kwa kitu, choma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama mitu, ponya Kani kubwa na ikuliki
Kichungu
Niko madao
Na minataka
Nyoka nyoka Chodora sasa Enga enga
Nyoka ya shaba
Cheki mimi ni pedi yeah. Wama pedi Napenda minji Mahaga bigi Kitu napiga kuni kuni hadi kuto Sema fuck boy yeah. Kucheza chini Na huku chini nimebeba kitu pigi Wana okopa yeah. Mini kafiri Misha idombo za wangui kachizi
You got I was the first motherfucker
yeah.
Yeah.
Niko kwa sauna Na nimewasha loud Tuko zile area nyimwezi kukwa allowed Tuko tire na mangyos wana maras around VIP zile area zinanga makrowd CTID Bado niko around Niko kubwa sana utadhani ni madharao Niko ukuru wakana nararu wa mara Chikado pita na fence ruka mawai Nyajika mene Kam niku kiss hisi kameme Kam natna kibe sina kirende
Slete kirende
Nasi kipe inyama na kikita inyama Kwaza msupa kaza kunyi aputa inama Nasa kate inama
Bunduki.
Ala, kwani weni ngeoso gidomo Ala, usha niletea tumu domo Ala, nilikuteka kimangoto Na dhani nivajo, kumbe niliokota poko Akili lia wembe selipenda dudu Aka dry start siapatiwe mudu Aka nalia kutu siapatiwe muju Sasa ex, chaniwa Aki sauti ya kubwana adi unimaliza Ikiza Ibiza, mama mapiza Baridi ya priza, suna majira Mapunyeto sasa aki karo kuingiza Singo flani Panya miujiza sunapenda Tony kani sina Tony kani sina
Basi cheza na dudu Cheza na dudu Baby cheza na dudu Place imefika basi cheza na dudu Pigwa marungu Baby kula marungu Mine paka ni kukembe mama Kuna vile unanipa tama Wacha nishike jegi yako kwa ma Ntainyonya tukifika kuba
Niko na mamili, itaki na mili Waka mputach mwili, na wapewe mbili Nikicheki madem na geuka mikafiri Si siri no surrender mi albashiri Msupa soba, na minko maji Acha mbuse ngoda pia kue maji Ashala liye shoulder, epiga rosafi Mkono ndani ya troza rungu shaji chaji Kwamba na umbanga kanabi Lakini nikipewa na ipiga kama G Kawa toto tunesabu ABC Msupa takisonga amekuwa matu kwa D
Basi cheza na dudu Cheza na dudu Baby cheza na dudu Place imefika basi cheza na dudu Pigwa marungu Baby kula marungu
kufika mwisho nilipiga niko inangi nataki ya pungi simetulia joi pangu imepogoda makina iko kidale joi daru katukoza bodongo itabakini wa ulambe eh. Lirikali mutil na domani na bakoza mitari muzi toa ndani ngani na goboza fogoda na karaimski mkali domana nasikia nikani ko beach kwa bahari ah. Napenda keki za kijito chana gasha juu kila siku nasikia galazma jomi ni party taka party ni party na party na party party domano nasikia mistari zangu ni posh posh.
Basi cheza na dudu, cheza na dudu, baby cheza na dudu, place imefika basi cheza na dudu, pigwa marungu, baby kula marungu.
DJ Banduki, yo we are saying to superstar family.
DJ Light upon the air, upon the air. Free gang gang gang
gang gang gang.
Oh na 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 yeah 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 yeah. Manzele we 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 we.
Volume star music.
Fit. Arriba diba, arriba diba dam. Arriba diba, arriba diba dam. Arriba diba, arriba diba dam. Arriba diba, arriba diba, arriba diba dam. Arriba diba, arriba diba dam. Adiba diba dam,
hey.
Adiba diba, adiba diba dam,
hey.
Diba 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 dam. Leo ni kupati no taya, ni kupunguza uze no retire. Ni kuji nice tu kama kawa, tunaban kama taya, hey. Leo ni kuji nice na my eggs, stream ziki rice na my dream. Kitisha upewewe, ni kuji nice tu na manzalewe. Yeah, dunda, your body find out dunda. Na mzinga zimerunda, 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 yeah.
Dunda.
Mr. DJ finya replay.
Dunda.
Usifinye pons finya play.
Dunda.
Mr. DJ finya replay.
Dunda.
Usifinye pons finya play.
Dunda.
Yeah, yeah, way. Arriba diba, adiba diba dam. Arriba diba, adiba diba dam. Arriba diba, adiba diba dam. Diba 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 dam. Arriba diba, adiba diba. Adiba diba dam,
hey.
Arriba diba, adiba diba dam,
hey.
Diba 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 diba. Enemies can't stop it, stop it. Leta champagne tuna pop it, pop it. Umedunga njoti ya makoti, koti. Haba leo ni kupati, party, yeah. Hizo mastress ebu weka kando we. Hapa ni party ebu washa candle we. Kulala kejani ya tuwezi handle ya, yeah.
Hold on father, hold on, whoa. Hold on, hold on. Keep calm, keep calm.
Ayoni manzele we. Chilling out with DJ Bunduki. Arriba diba, adiba diba dam we. Arriba diba, adiba diba dam we. DJ Bunduki, watoe nduki. Manzele we.
Drop that song again.
Lighter.
Drop it again.
Free kang kang kang. Oh na 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 na, yeah 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 yeah. Manzele we.
Volume star music.
Adiba diba dam,
hey.
Arriba diba, adiba diba dam,
hey.
Arriba diba, adiba diba dam,
hey.
Diba 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 dam,
hey.
Arriba diba, adiba diba dam,
hey.
Arriba diba, adiba diba dam,
hey.
Arriba diba, adiba diba dam,
hey.
Diba 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 dam. Leo ni kupati no taya, ni kupunguza uze no retire. Ni kuji nice tu kama kawa, tunaban kama taya, hey. Leo ni kuji nice na my eggs. Ziki rice na madrin, kitisha upewewe. Nikuji nice tu na manzalewe. Yeah, dunda. Your body find out dunda. Na mzinga zimerunda. Zimerunda, 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 yeah.
Dunda.
Mr. DJ finya replay.
Dunda.
Usifinye pons finya play.
Dunda.
Mr. DJ finya replay.
Dunda.
Usifinye pons finya play.
Dunda.
Yeah, yeah, way. Adiba diba dam,
hey.
Arriba diba, adiba diba dam,
hey.
Arriba diba, adiba diba dam,
hey.
Diba 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 dam,
hey.
Arriba diba, adiba diba dam,
hey.
Arriba diba, adiba diba dam,
hey.
Arriba diba, adiba diba dam,
hey.
Diba 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 diba. Enemies can't stop it, stop it. Leta champagne tuna pop it, pop it. Umedunga njoti ya makoti, koti. Haba leo ni kupati, party, yeah. Hizo mastress ebu weka kando we. Hapa ni party ebu washa candle we. Kulala kejani ya tuwezi handle ya, yeah, yeah, yeah. Na yule madam nitampata ta. Vile ya namu
sure nitampata ta nitampata ta nitampata ta so
Ariba diba adiba diba dam Ariba diba adiba diba dam Ariba diba adiba diba dam Diba 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 dam Ariba diba adiba diba dam Ariba diba adiba diba dam Ariba diba adiba diba dam Diba 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 dam
Kabuyaka, bad man, let her light
up. You wait here, mutu next when you're tower bamba. Shell kid, wanna meet the motangaria. Kanida, ajawa yaku mangania. Togiwa, ana watanganezangania. Dambas, dambas, ana, ana, ana wanyandusa. Fans madem na shada KRG na DR man kuta waka DJ leta wako roke kisim ya jabos
Yep, 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 yep Yep, na DJ bandoki Yana joki na doki Yep, na Yeah man, yeah man
DJ Lighter, Lighter them, Lighter them
Anani kambila ya kesi Nacheza mechi bila jezi
Toto la wama Akichutama Toto dima nanta manga nkiwa waba Toto la wama Akichutama Toto dima nanta manga nkiwa waba Tamanga nkiwa jaba
Odi wa muranga na the boda morigo Kiboko iko bigi katakula magego Sijui ni kanyiri ya maluki chogio Na mimi ni tachimba kiyogi shagio Nunu iko bushi, endo fake kwanza Itamutu ya dudhi, na uteme jaba kwanza Ikila lo ya juzi, choki supu ya mara Mikiza zicho juzi, kuiva micho na mambanga Mtoto sena turi, nkame bebe ya kijiji Kukaza sana kunyi, nikame meza firimbi Naona mbili mbili, nika nimegusha fagi Kumangana sana, chuma isha mwaga rangi
Ananipa bila ya kesi Nacheza mechi bila jezi
Toto la wama Akichutama Toto dimanga Ntamanga nkiwa waba Toto la wama Akichutama Toto dimanga Ntamanga nkiwa waba Ntamanga nkiwa jaba
Boost
Bambus ako take mjulus Juju imebaki guru Nyanya kwanza kima uru Aji mtoto bana atato ushuru Nani vum Washa kishada ndani ya moti nani dum Mambaru kwa giza wa kukembe kukichom Nyanya kabisa ubende sura kakatun Wasupo wameseso na mamoro ni magun Chura atoko adiabaki amefum Adoshu na kimiti adiabaki mapitu Kemba msupa ni kopin na kidungi Mblei na mtungi anza kivumbi
Anani pambila ya kesi Nacheza mechi bila kesi
Bunduki
Nizan mokorina kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulumina penda paka Uku area lolo tailamba
Nine kus kama saba mora Atuva joka sita na ma Makada shankati swa koja Mokorina weno za tushada Kidole mokorina weno za tushada
Kaina washa na chapa micharaz Kauna daro kunyuma anza mwanz Kauna osha vyombo za mitambu Juu ya kutu na teka mto iyo kambu Eni poko na mepiga nduru Hapa kuna run moja meni kazi ya ndugu Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu Mapunyetu nefodhalu sijikune ndugu Kai uwezi pia unazana jisi makuku Kaka usishuku na nukia nduku Duf duf neza za mandani otero Tup tup na kutemia jaba mapero Shuk shuk adi izo nyaru makero Tani uwa Design mokorina kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulumina penda paka Uku area lolo tailamba
Nine kus kama saba mora Atuva joka sita na ma Makada shankati swa koja Mokorina weno za kishada Kidole mokorina weno za kishada
Niko haya na sizime yongwai Hapa kondaye kuna nuka njoti wae Ikuseke niza washa tiringaye Anichafi ni mtaro ya ni dark inside Nasikia harufu Harufu ya kishada Sasa ni 420 Tuka washe shada Kakaleta nare Nilipue jaba Nazikishika sana Natema kawada Kitinge kike kitinge titikika Getinge titike, getinge geke, getinge titike ka Getinge titike
Getizen mokorina kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulumina penda paka Uku area lolo tailamba
Nine kus kama saba mora Atuva joka sita na ma Makada shankati swa koja Mokorina weno za kishada Kidole mokorina weno za kishada
DJ Banduki
Yo we are Segeto Superstar Family
DJ Lighter
Woo Yeah muna kwa menzo ya na hii nduru bana Spiki tena itabidi muanza kuniripa Enga ebu cheza hiyo ngoma bana Chiria hiyo ngoma bana
Ati ay nito endi sitoy to nito endi sitoy to nito endi sitoy to nito endi sitoy ay mokorino no sio adulia negetarareki kiumete motito kwe jakelima elima
Akonyana akorido Mapunyeto apa ni kandisi Sheto kani ngeostan disi Anakounti na midisi X video ABCD Toto angu we
we mini baba yenyu we kuskani apoko we labda kuwe virgin we ali uafisi we sasa torokeni eh
ni doni regari dhatu media waguruki paru 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 meza kavu 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 supu ya madafu kavu kavu niko nande kwa mafu 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 mafu
niko madu ai niko madudu niko madu niko madudu niko madu niko madudu niko madu niko madudu niko madu niko madudu niko madu
sangapi diwa moranga ati weni nunu popa tu lakini mi upenda paka sapa tu na ninaka ugonjwa kakomoka ndugu niko pepino snauda mogoka zimeshika kama tojikiwa solo niko kotini na kotangu mejamando mikichombaya miso pail kajamando mnanaria dawa mademonyo rakuwa kogui
niko madu ai niko madudu niko madu niko madudu niko madu niko madudu niko madu
Ya bunduki
kani go show do modo ai nyonya bianga kanga banga ai nyonya jiti kissing jing big d ai nyonya 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 ai nyonya
napenda doma duya na maflavor nyongi mina tasty makali na magura za bobo na wachanganya kilami na kashenki dogo shanti bobo shanti mtamu koko chest bobo ras duty tam kilolo weni pate makene na nikichomo adikonyo na roga nimebonda storytelling joni after mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta ningori na waroga nikidandi ya chopo manuka tuti mbaspoti na wapigi ya topa cheki na fitangori daba sunda kwa kucha na kapeleka mdogo na kajaba aluza
kani go show do modo ai nyonya bianga kanga mbanga ai nyonya jiti kissing jing big d ai nyonya 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 ai nyonya
ting ting zamba beast missing jing jing cc what a scene horror big kings wanna bcc wanna dcc wanna jingora fisi siezi miss feasting g strings clinkly titi nyonya ring ring ana tease 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 ni wadina nataka kaboma steam steam bumbuki system maturusu kingusu tunachoma wasichumi sibusu mina nyonya paka pongi kama sikai na homa
kani go show do modo ai nyonya bianga kanga mbanga ai nyonya jiti kissing jing big d ai nyonya 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 ai
download DJ Lyta mixes on www.djlyta.co.ke
Zima man, ay Niki Petroi, tisha Peter Pan Katika niba, kuna pinga ina ban, ay Modo man, akizime shika man, Kwelo shash, akitisha zima man, ay Niki Petroi, tisha Peter Pan Katika niba, kuna pinga ina ban, ay
Modo man, nimekam na kiplan Edu man, saka biz, tuka ban Maitha, tujikata ndo wa wank Siwa gotejo, manjuti utapakwa Kana kani kora, kona kona kora Nako kora, kona kana kani kora kora Kana kani kora, kona kona kora Nako kora, kona kana kani kona kora Msidika shika, bole mokorino hao Kiti na gonga, nasisiki uchungu hao Siti kawada, baki ya inyuru nao Ingome itashika, dichizo inoro nao
Modo man, nakizime shika man Gwelo shash, akitisha zima man ay. Niki Petroi, tisha Peter Pan Katika niba, kuna pinga ina ban ay. Modo man Nakizime shika man Kwelo shash akitisha zima man ay. Niki Petroi tisha Peter Pan Katika niba kuna pinga ina ban
Pigwa kombi na
Spanyo wa oyole Shika chuki ziki shika unitole Na komuti paka ipigwe vidole Na manjuti migi ni kumwaga kore Anahaga bigi sura ni akodhe Pigwa kishuti ni kodaru na chachisha na atoti Mode wangu anakuja daru na kohoni Tapika kwa sing adibudo mwage njoti Mabrika mtezo ya watoto na ningori Mapatika zote zimejazo na mangori Mabigiji zote zimekulwa na madogi Kijiji yote shambuliwe na kimbogi
Mojo manaki zimeshika man Gwelo shash akitisha zima man Niki petroi tisha pita pan Katika ni baku na pinga ina van Mojo manaki zimeshika man Gwelo shash akitisha zima man Niki petroi tisha pita pan Katika ni baku na pinga ina van
Koni nifike koi nange sokoni Duda ni bigi buda kichwa sioni Chapa hiyo kitu hadi atoe maoni Kama bishi zake venye uli Bisha jikoni kabla Sapa ifike kabla Vela ishike sunajua mini dume Napenda vitu za kike na unazo Wanza venye nipo ina pip mlegezo Nikubomowe ni kujenge kam jengo Na venye niwe steady mujulus nina lengo Na vixiko hapa nili kujana kingo Siyezi chapa dry kuna majimi gingo Nimejeza ngeus album status ni single
Kolo man na kizime shika man Kwele shash akitisha zima man Niki petro itisha pita pan Katika ni baku na pinga ina pan Kolo man na kizime shika man Kwele shash akitisha zima man
DJ Bunduki
Katatenze Matisi ukatatenze na si mchezo Na bado tunakemea hadi mapepo Skiza beat ni ngori itafanya umento Hapo nutajua ndoti yako na kama neno Sunajua hawa mazuzu hawa na lebo Kibonga mingi tumina wapa maelbo Tulio ufunzo wapa team siko na kuneko Kifika kwenye remix ni maviboko Funguza kupa kata tenzi wacha mdomo
Sicha ndoko yako fiti nda kunyandulia Jumi girimba chimba bed sita Napenda light skin kana dunga masara Nyonya lollipop kapo kwa moranga Chunga usidishi dem guangi toka chuka Ni maguangi ukutoka paka ngoza Ni majiji ukukata paka guava Dondoa dondoa izo nyonyo kaza maya
Kata tenzi, kata tenzi Kata tenzi Katatenze
Back bandua, back pendua Kisha kwa flow, kata anapiga dua Jawai ni trust, ndo usileo akushua Mini nukita itabidi ni vutapua Nobody can stop this reggae Na zile tembe zime boosti nyege Na zile blunts zime boosti ndege Makeup is full, itabidi joo ni mwage
Menje walenje, kata hiyo tenje Stenje, kata tenje, si tutabanje ni genje Zengenge, usini mgenge Anaringita, aringi, anamaweta te Nikokete kwa kiti, lazima msekete Kwiki, dogi, mdogo teketeke Nikengale na nare Kamble na kibare ni kukidale Iyo mali na imanga sare
Katatenze, katatenze Katatenze, katatenze Katatenze, katatenze Katatenze, katatenze Katatenze, katatenze Katatenze, katatenze Katatenze, katatenze
DJ Lighter Lani siku na nide ya kutwekwa Badala tu unasema tu jau Nasifude mwana najua kutwekwa Akitwek boy shell ana mau Rauka juu custom za kachacha Nikuperi baka kama gena nifau Pau kwa el Wakawa ali Pau kwa el Wakawa ali Auma demu wa simame ama wainame
We wainame
Auma ngeuso simame ama wainame
We wainame
Na basi wainame Basi wainame
Sanduko ni kimbitwa sikingale Masiva na jitambu waka ordinare Kiumbanga makushota mamboko Naka ngoko naka sesa kama koko Niaje ni chambe wa makale Suna juwa minataka tukinare Ni wawasha ina mtakubale Cheki mdena anawasha tukingale Nadai bong e-form nisha sare
Lani siku na nide ya kutwenga Badala tu unasema tu jau Nasifu dem wana najua kutwenga Akitwek boy shell ana mbao Rauka juu custom za kachacha Nikuperi baka kama gira nifau Pau kwa el
Wakawa
ai Pau kwa el
Wakawa
ai Au madem wa simame ama wainame
We wainame
Au mangeuso simame ama wainame
We wainame
Nabasi wainame
vile ntongeza shash. Buda basi na kuna vile nasaka bash. Sauta catch na kuna vile nasaka cash. Nina shaba na kuna vile napina gono. Edai paka, onda vile nangwa usoko. Super flat, na viva tuwa chie ngongo. Nina chuku, dula ndula pa manyoto. Ni unduku, my ex unatema ngono. Peso tas, shereo singizi wa pono. Mboko fast, mruro si nataka pono.
Leni siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu dao. Nasifu dem wana najua kutwang. Aki twang boy shell ana mbao. Rauka juu custom za kachacha. Ni kuperi baka kama gera yefao. Upa upa
baka wa
ali. Upa upa
baka wa
ali. Ama dem wasimame ama wainame.
Ah we wainame.
Ama ngeuso simame ama wainame.
Ah we wainame.
Na basi wainame.
Ah wainame.
Basi wainame.
DJ Light upon the ad, upon the ad, upon the ad.
Woo! Woo! Mama, I'm gonna go for my future. Just a bit.
My vote on the beat.
Saitani, awe. Channel life yangu kaze. Shout your gun to faze. Kila mutu mrita baze. Just on the mwathani.
Amen.
Ne mwathani.
Amen.
Just on the mwathani. Ne mwathani.
Amen.
Bila ya left ni
mashinani amenitoa magizani. Madhina madhina nimeishi mashidani. Shosho kanilea na mashida mingi flani. Na kugoja idhaa yako tulishi kanisani. Kani come up justice nimeuma. Vijana kuchoma joi uuma. Jesus web amini agathe ni ufogo dhari. Sema meni fanyike kifogo dhari. Blessings imuagike kiunadhari. Musitulia tutachishe. Jesu ne muadhani. Na ne muadhani. Jesu ne muadhani. Na ne muadhani.
Just on the muadhani.
Amen.
Ne muadhani.
Amen.
Just on the muadhani. Ne muadhani. Ne muadhani.
Amen.
Bila ya left ni
fogadhari. 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 Fogadhari.
Just on the muadhani.
Amen.
Ne muadhani.
Amen.
Just on the muadhani. Ne muadhani. Ne muadhani.
Umani topi slani. Zani umani shikilia toka mbali. Kani chuo mgutupu kama bunda. Kijijini watu we walibonga. Na wazazi walikuwa mehunyuka. Na masizu walishingo wakunga. Wangi wao walidai kunivruga. Ne waomba wanasema nina pupa. Sasa cheki blessings na jai fufa. Umani verse wanasema guy fafa.
Just on the muadhani.
Amen.
Ne muadhani.
Amen.
Just on the muadhani. Ne muadhani. Ne muadhani.
Amen.
Bila ya left ni
kofiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen B machine.
Kula, kula.
Fire. Bini, bini, bini.
Noma sana, see us gang, 107. Pika hiyo ngoma, cheza hiyo ngoma man. Oya DJ.
DJ Lighter.
Hey. 107.
Skush entity.
Kiridi mi vi.
Kwa fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen B machine.
Queen B machine.
Kakona Queen B machine, sema Queen B machine.
Queen B machine.
Kamebeba steki bigi nika Queen B machine.
Queen B machine.
Kakina mazi ya chane nika Queen B machine.
Queen B machine.
Eki zidi umenguwe nika Queen B machine.
Queen B machine.
Umbala nyuki yoni yani yani Queen B machine.
Kunyuke basi leo utatika. Ningoza wacha kwa kwa weka
na kamisi nikidhani rodi naro kusukia ni mtaro misi fresha kwa mastingo nitakushika kilbaro na ukianza ati kuwika nitakumwaga devana kugurumisha shimolo utadhani mchaza pana
weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani queen bee machine
queen bee machine
kako na queen bee machine sema queen bee machine
queen bee machine
kamebeba steki bigi nika queen bee machine
queen bee machine
kaki na mazi ya chane nika queen bee machine
queen bee machine
enyeki zidi umenguwa nika queen bee machine
queen bee machine
umala nyuki yoni yani yani queen bee machine
queen bee machine
queen bee machine sema queen bee machine
queen bee machine
nasema queen 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 bee machine
queen bee machine
queen 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 bee machine
queen bee machine
me machine kwada hizo saiza pumping 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 niko pumping back up for the way I do the parking booty so juicy goes my fist wanting kwa hii game kuna cheza kima saku chezo rap nigga ukile todaku toko mrosho liye tuko bafu nisha mkema na mpiga bafu ta
weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani queen bee machine
queen bee machine
kako na queen bee machine sema queen bee machine
queen bee machine
kame beba steki bigi nika queen bee machine
queen bee machine
kaki na mazi ya chane nika queen bee machine
queen bee machine
enyeki zidi umenguwa nika queen bee machine
queen bee machine
umala nyuki yoni yani yani queen bee machine
queen bee machine
queen bee machine sema queen bee machine
queen bee machine
nasema queen 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 bee machine
queen bee machine
queen 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 bee machine
DJ Banduki
yo we are Segeto superstar family
DJ Lighter take it well wife with the girl them
de apanda kubora fo tetema na masinza ma
youtube me black instagram too sometimes biko sober sometimes na vitu abiswaga mina junga ma visu ask how I do da better than hey hey wa me pay a king so na ta silly piece nikisai piga ka uba cdc sija kula yako ndio niite visi
mina ngoga romantic naweza kuwa mpisi
wana nita goda timi ndo kata goda hapa mimi ndio bot shika chok chora zote niko uptown tena bado kwa machocha anything anything a lot and a lot
Korea ai nimakushoto ai Korea ai nikimangoto Korea ai pita orosho Korea ai nisibakoko Korea ai nimakushoto ai Korea ai nikimangoto Korea ai pita orosho Korea ai nisibakoko nama konyama sijui kama kiss let a change to try to pakia nina asali lakini sina bi napenda punyeta ndio maana sina bi anapenda dina nipata aje mazigwembe Omulira mwana wanje bangai Pienga jufom ni kubanje ni chome Kipienga jufom ni kubange Leta keroma sikuje ni kumange Kuku sitage, unga ukande Ka unambegu sikuje ni kubande Niko mavodoma, spirit ni za sande Orea ai, ni makushoto ai Orea ai, ni kimangoto oh Orea ai, pita orosho oh Orea ai, ni sibakoko oh Orea ai, ni makushoto ai Orea ai, ni kimangoto oh Orea ai Pita orosho oh ore ai nisi makoko
ina kodoga kwa one gyabora ina kodoga kwa one gyabora odi wa morango na madama track sana ana 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 turi yako soft sana sijacha kuredana nilitamaskia pamba kuvimba kichwa micho mali bigiwa na kada nilipenda shati sana nikakosa dista shahada nilipenda iku sana malaka ni biadi mbota mateme nkaekewa kwa kiroma na mogoka na pato tukipatana wanate kushikiwa soda
Orea ai, ni makushoto ai Orea ai, ni kimangoto Orea ai, pita orosho Orea ai, ni sibakoko Orea ai, ni makushoto ai Orea ai, ni kimangoto Orea ai, pita orosho
BJ Bunduki
Baki, kuna kitu inabaki No madam wamevali ya makaki skanki Moshi mbili na majani After this tupatane magizani Ujanki, msondo zitolewe paki Mseke ready ready siyanda kujumping Ka, kata, kata nisha Ka, kata, kata nisha Kata nisha yosta
kisaka. Nikafanya root leo tutafieka. Nika spot kwenye club ya kibanju. Body fine nika wine kame kwatu. Kumbe kukacheki nika bandu. Haka penny high heels zake low shoes. Kwa keni maripit siyo wandu. Nika wacha kame breki kwa ni IQ.
Maki, kuna kitu inabaki. No madam wamevalia makaki skanki. Mwashi mbili na majani. After this tupatane makizani. Ujanki, msonda zitolewe parking. Mseke ready ready zianza kujumping. Ka, kata, kata nisha. Ka, kata, kata nisha. Kata nisha yo stack yo kota. Kata nisha yo stack yo mafaka. Ka, kata, kata nisha. Ka, kata, kata nisha. Kata nisha yo stack yo kota. Kata nisha yo stack yo mafaka.
Huda ombulu, ombululu. Nikireta buru panga kama buru. Manyungu, manyungu, manyungu ru. Unajifanya kishazi na ngeso ni kinyari. Bona mna ni kudora kwa ndoto. Misha kido kichana wa majoto. Sitambui mi utaka adipoko. Wakiroria ni namboki mtoka poto. Chapanisha turi ushinda kama loto. Manyoto manyoto juu mboko mboko. Na mugedi ya pewe ngafia pate joto. Ajifanye wa mudheru ni mkule soko. Ikumwaka chap chapa uba za masonko.
Haruki do waka. Waki. Kuna kitu inabaki. No madamu wamevalia maka.
Ni hatari. Ingine jo hatari ya tu. Inachuna. Kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna. Kena sana inachuna. Inachuna. Kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna.
Kisikia jua kali we jua kuna chuno. Kisikia bitia mavo jua inachuna. Bado meno iko funja mfupa. Bado tembo ziko funja chupa. Haribu mpwangu emezesha. Usiku changa we serereka. Shisha iko changanya ketepa. Rondi ya pili na kuja wepewa. Kuja mtu gizani kisawa sawa. Mkumbushe chuma ni ya power. Na kono nasumbua kwa sara. Lazima jua ikutu inachuna.
Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna. Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna. Inachuna, jaba natafuna. Inachuna, nasikia kujifuna. Inachuna, inagonga. Na waroga ni kibonga. Teng ting nakatia. Teng ting napitia. Zimeshika mina like tu mabia. Zikishika chora saba na dandia.
Kukitembea na nare nika kipande. Afande sina kipande nikona omo. Mgenji koto kwa zabe nika nisomo. Mkwela kama nikware sida ingono. Mbasu wa evi jundani wa levi. Mabedi mateki na badu mabedi. Na medi na hedi na kandu makeki. Na kata makeki nika nibash tailor.
Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna. Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna.
Inachuna, lipanda bebe shash ndon livu. Na stick, na kakiwashwa na kiku. Na, na kako chonjo konjo konje si. Yeah, no,
all the girls down sweet go solid when me tindo. Fisi kwa mi window, nyapi ya mi pindo. Ila city na ikuna siyo kizaliendo. Naka kuki, naka bless ila siku
tendo. Romance naka pigi ya nyambizi. Mapenzi juni metoke ya uswazizi. Sit kama kame shiki ya gaizi. Naka teke nyata na cheka kwi kwi kwi. Yeah.
Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna.
Bunduki
Kodi wa muranga nimekam na mandom. Tizi tirini na siti zimetoka ngong. Kina wako wezi mpata mini kasadam. Kama boko mna reda zini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchazo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram. Boko haram. Boko haram. Tizi tirini na siti zina karam. Boko Haram.
kushodo loko nyoto Ako show polotion mapunyeto Itapoko mashada gani mento Unangawa madam ni kani dento Naziaminia ni nanguu bila njugu Unastuka na utadosho na kirungu Geus leku inamecheze ya madudu Nako dudu na nyuma anatundu Toka green ni najaba ni kuchum ni kusetie kichom ni kurulie kindom ni kuchambue kifom ni kumangie kisho ni kudarue before ni kuzamue dufo Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko yu mchezo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni narungu na ni tam
Boko haram Boko haram Boko haram Kuzi tiri tunasiti zina karam Boko haram Kukutulia karofo ni kona risto Za uka gito, juki na bosko Na mbogi yao, walipoteza Mavajo zao, kweza mikono zao Siko mademu wao Nishaye vuta mbicho ni kaspenchi wa kidhomo Na misi fala na jonunu kaka mshono Kasinge kuwa rapa ninge kuwa refangono Ni nakira umoje kunye supo kono kono
Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni mchezo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni narungu na ni tam
Kijani, media ina digeto na mabiste babi Bulldogs na the area tumepige kambi
Inari, with the pretty girl team Give me your team, cause you know me own it
Run down the place, cause you know we born it
Mamore wako na kasbana si mabani
Kingale, ama shashamane Vijiti, ama ni majane Kam na mamu, nita mogarange Mange uswa metepo, nita zamandane
Udigi digi, madogo dhane, udigi da Udigi digi, madogo dhane, udigi da Madogo dhane, udigida Arufo kama shada, ziki nice, kumimina Udigi digi, madogo dhane, udigida Udigi digi, madogo dhane, udigida Udigi digi, madogo dhane, udigida Arufo kama shada, ziki nice, kumimina
Kilalo, aki kinge uske jana Kichapo, aki kinge mkishada Kibao, ama kijake taska Kinyaru, kwanza kibanki rasta Buda na kichingri, sitimushi na firimbi Nina bugi na siringi, nina dungi ya shilingi Kame dubo na kiingi, kanimblina we machiti Anazoza kama chichi, ziki bondia pigwe miti Kibibo, ama ashike kifanta Kiboza, ama ugong na kada Kishisha, ama abong idada Kirungu, adi abeng kitanda
Digi digi, madogo dhane, udigida Digi digi, madogo dhane, udigida Digi digi, madogo dhane, udigida Arufo kama shada, ziki nice, kumimina
Kibangi, cheki katelo na adelo ni machupa Shuka na madam kuru wengzi kilipuka Ndiozi nice niko shopping ya aluta Niko limbo junge usi ni mauta
Udigi digi madogo dhane udigida Udigi digi madogo dhane udigida Udigi digi madogo dhane udigida Arufo kama shada ziki nice kumimina Udigi digi madogo dhane udigida Udigi digi madogo dhane udigida Udigi digi madogo dhane udigida Arufo kama shada ziki nice kumimina
DJ Banduki Yo, we are get a superstar family.
DJ Light upon the yard, upon the yard, upon the
yard. Chimba, chimba,
yeah, yeah.
Chimba, chimba, kitu adito sauti ya mnyambo, bro.
City boy.
Chimba, kitu adito sauti ya mnyambo, bro.
Jake a day on the beat.
Niko kanjong na shikisha na kawadana. Zimerie teki vile zime nasana. Na izo shasha ni mange uswa na washana. Juniko kireno na figa chora saba. Niko shika na washa tu mangale. Nika shike kana figa nikadare. Teki vile kamebeba imevimba ndani. Nadai kukatika ndio chume lale ndani. Nakalikunda ni na shikisha majani. Nakana tuta minta piga tu makali. Apigo rudi hadi atoke uyo chali. Kako fiti kamebeba tu asali.
Chumba kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo. Chumba kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo.
PGP akiwa line and pin. Akiwa line and pin. Akiwa line and pin.
Sauti ya mnyambo.
Kimba na nikitimba siti na vimba. Pasua kinga shipa la simba. Mayoyo seke beki na echeza winga. Fne kama unajikunja basi deni kufirimba.
Alaka badi juu inanikama go. Anituka msi ata basi unge nitanjo. Unavyo itingisha hilo ile ligiso. Na naka pigia mitika hindi si easy go. Wanduku kinafyo kuna akili, akili. Oh, naka nafyo tetema mwili, mwili. Kimba shoti tano mara mili, mili. Siti wana spend all is mili, mili.
Chumba kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo. Chumba kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo.
PGP akiwa line and pin. Akiwa line and pin. Akiwa line and pin.
Sauti ya mnyambo. Odi wa muranga misizi toke katoto. Mademu mangu fanya wenyu wakae mapoko. Na wengi wani mapedi sugu wa mwihoko. Na mama zao uzangangu pale korogosho. Malize pedi wenyu nuka njuti za kitambo. Malize pedi wangu nuka ikusia kawambo. Kaskini flani kalifanya nmwage bone marrow. Chimba kitu adito sauti ya mnyambo. Uchizi pia ni talanta. Neke chana jaba na mafirifiri. Neke mindo ule bwana ya bibi yake. Neke mindo nilinyamba kwa ile conference kesho. Kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo. Chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo.
PGP akiwa line and pin. Akiwa line and pin. Akiwa line and pin.
Sauti ya mnyambo.
Utapigwa kishoto naombe na pia pigwe kushoto kitoto kina dai kifoto ndio makizani ya set ndio wapige punyeto shika turi mperungu tulis ni wagaza wengine ni waguli wewe ndio shada kuja ni naguni ukinyesha mafuta na sabuni sauti toka ngambo
chumba kitu hadi kwa sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo chumba kitu hadi kwa sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo.
Ribe, lipua duta. Lima na bunduki, lima na bunduki. Seti ribe, lipua duta. Lima na bunduki, lima na bunduki.
Pom pom pom, pom pom pom. Yeah. Oyo boys anapenda pom pom. Yeah. Chum chum chum, chum chum chum. Yeah. First date anataka kunichum. Anasema ananitaka so soon. Ananipenda venye mtoyo upenda cartoon. Nimemtambua squeeze mimi namuita tycoon. Yeah. Alianza kula vitu tangu akiwa class 2. Squeeze anajua stingo mpaka za mababoon. Yeah. Mpaka za babu, acha ni come through. Yeah. Acha nikae juu nikupe vitu feel good. Heshima ina meza msumari. So tulia u relax usijali. Yeah. Nachunga usimwage uhai. Nataka ufeel nika unazirai. Kabla ufike saka kangwai. Yeah. Ukisha rudi mtawe jidai. Yeah. Pongi na mwai. Taro hudai. Yeah.
Seti ride, lipua duta. Lima na bunduki, lima na bunduki. Seti ride, lipua duta. Lima na bunduki, lima na bunduki. Bakora bado ni magical. Imenyonga dice, imeenda shule. Ka empress ina dizon. Kafupi kebamba ndo chuma ifike mwisho. Ni ile idha ya kuchotana. Kunyonyana na kunyanduana. Nukisleki na kubafua. Nanga so good itabidi tumenya kuwa kurarua. Yani kakana kene. Denya kaya kubindu kalange senje. Kama nyire paruti ya betalu chembe. Denya kaya kubindu shikomo shene. Nanga so good punyeto nitaida. Mastandby na wapeleka machoma. Umwana nyambiranga pumzi mubaika. Fu fu fu, fu fu fu.
seti ride, lipua duta. Lima na bunduki, lima na bunduki. Seti ride, lipua duta. Lima na bunduki, lima na bunduki.
Unasikia napenda kitu na napenda kujidai. Anataka gabo jongo eneza gamu dishi faini. Liguzaga kinoo kidogo abandi. Unasikia nataka nini, anataka mujudu bang. Anataka pewe kitu sitofanya joa trend. Anatakia banana na stingo mingi za bench. Kinge usa mekam, anadai ni msuke. Ni suke suke pungi pungi ni yeke matuta. Ti kwanza za mawax, kwanza za mauta. Saru ni medi, nasikia jo ni medi. Na pili ni kuambia manzo umebeba mati. Ati di, di, siva kwa ya didi. Di, di, napenda mati. Titi ah
seti ride lipua duta lima na bunduki lima na bunduki seti ride lipua duta lima na bunduki lima na bunduki
le kama leo mabunduki ndio zilikuwa zinafanya kazi pu 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 ni watu watakufa sasa sisi mimi mtu kama mimi sina bunduki.
Yeah man, I did jab and dookie and a jokey and a dookie. Yeah man.